for ama kucheda. Akuti ndiku siye iwe, sina sanke bino ndiku betsa ine. Leire ya kukambirana, ntoni ya kukambirana. Akuti ndiku siye iwe, sina sanke bino ndiku betsa ine. Koma saku si waboma ndino dali. Timo wanga wangu mera, wafo mera, oh my city.
Fine, get it.
Fine.